wena ndaba umuntu uthani ndaba mbi ufike ilakasa ajonge ngaba jonge ngabe funa ukuphendula efuna ukuphendula umuntu uthani ndaba mbi ufike ilakasa ajonge ngaba jonge ngabe funa ukuphendula efuna ukuphendula wena ndaba Wenondaba, yini inkinga yakho? Wenondaba, yini inkinga yakho? Theta nami ndimamele. Theta nami ndizindlebe. Wenondaba, yini inkinga yakho? Wenondaba, yini inkinga yakho? Theta nami ndimamele. Theta nami ndizindlebe. Ay, 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 ay. Nditi ay, 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 ay. Nditi ay, ay, ay. Wenondaba, wenondaba.
Ion asetsi.
Ama nexel susma.